Ice Bro skills.
Ice Bro under me.
Moto.
And pirate soldiers. Just kind. Attention, attention. Just kind temper. The only boy Jad you gonna remember. Kenzo is a sober trigger. A jacurita. And you wanna. Zavigata. Nile on the set. Police at Atlanta. Style ya chulu. Style ya chitata. Tell ya gamba. Tell ya gamba. Tell ya kuzikiza. Kunyuamu na kuchakara. Kunyuamu na kuchakara. Kunyuamu na kuchakara. Na kuchakara. Kunyamu 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 na kuchakara. Teri kuzikiza. Kunyamu na kuchakara. Kunyamu na kuchakara. Kunyamu na kuchakara. Na kuchakara. Teri kuzikiza. Kunyamu na kuchakara. Kunyamu na kuchakara. Kunyamu na kuchakara. Came as a stranger, but now I'm a challenger. Just got to pronounce my name, you're gonna remember. I'm gonna do this January to December. Tense bien kura mwana sivya chijinga. Just wanna make a story for you to remember. Tense bien kura boss sivya chijinga. Deka no kenzize, saze kuvimba. Saze kuvimba. Give me this, give me that, give me my type. Na njize, daze, sagala ze hype. Kati kenzize, mwena moduke. And pirate soldiers, gang, gang, gang again. El Paris soldiers with the bad tough boys, with the bad tough boys. Yeah, just can't temper. Jerry Kuzikiza, Kunyamu, Nakuchakara, Kunyamu, Nakuchakara, Kunyamu, Nakuchakara, Nakuchakara, Jerry Kuzikiza, Kunyamu, Nakuchakara, Kunyamu, Nakuchakara, Kunyamu, Nakuchakara.